Bubble Kim. Yeah.
Hey, never thought of the best ideas. Walking go janibisha bisha mina ingia. Then of a god sitting with kwanjia. Kuna hoto na kumbuka kiwebia. Then of a bot kapu kiss my dear. Mina fanya bashara maza joni kiwaibia. Asigara ans kwa creep kiingia. Vile na maliza bitu wazi sa idea. Vile vitu mi ufanya same. Vitu mi ufanya same. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicha. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Mi umaliza marapo vile na maliza picha. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same.
Ilipraya kwa God I'm kidding. And it may be a boss, Mr. Kidding. Rappers thinking the joke, but I did it. And I ain't that shit you doing with Diddy. Skaki sema ni marapa na no speak loud. But as he rap come, me na speak loud. Me no breathe in the same time, na sit out. And I would thank God that he would tell to move top top.
Mama told me I was not for this. Me no rap on Jawai could this. When I ever thought shows, I don't miss. I go so my good, that I need make a beef.
I was in a bit of a nini, but I don't know. Mimi kwa nakapa fanya nini kwa makini. Mi napatia na miti ya disketo toko kwa kinyi sana taka kuwanja yo machine. Na marapa taka nini wakijabato na mimi razwa wakuchaka jewa mechipini. I was never with a bookie but I likuwe da yangu bisa nikamuwa kumpea pini.
Nasaka beza kaji mingi mnaka kwa na vitibi maze mtangoja sana mkembe. Wanata kukeme mimi pato na jomi machine maze ninangoja sana mkembe. Wanadai kuniona na wanata kichele maze mtangoja sana mtembe. Wanaume hapa nje wananyege maze mnaboga sana madenge.
Then of a third of these ideas. Wakingoja nibisha mina ingia. Then of a god sitting with kwanjia. Kuna hoto na kumbuka kiwebia. Then of a board kapu kiss my dear. Mina fanya bashara maze joni kiwaibia. Asigara ans kwa creep kiingia. Vile na maliza vitu wazi sa idea. Vile vitu mi ufanya same. Vitu mi ufanya same. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same.
Na denka chapiane na the most and gay your foreign pepe. Rent is due, send colloc tinko studio tadhani ni stenje. I'm sorry nko busy in same. Na chess mami lipake. Niki kambali na masanse. Na mani gonna behave kama girl dem. Bado muingia drop just enke. Ina save time na niteke. Jia kibali, honi yoni. Suna jioni safe play. Mungu baba samea maji. Na maji inajua kwa streets. Na in case wachu kwa mapema. Nasikia kuna heaven ya jizz. Mungu baba samea maji. Na maji inajua kwa streets. Na in case wachu kwa mapema. Nasikia kuna heaven ya jizz.
Then of a third of these ideas. Walking go janibisha mina ingia. Then of a god sitting with kwanjia. Kuna hoto na kumbuka kiwebia. Then of a board kapu kiss my dear. Mina fanya bashara maze joni kiwaibia. Asigara ans kwa creep kiingia. Vile na maliza vitu wazi sa idea. Vile vitu mi ufanya same. Vitu mi ufanya same. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same.
Rocket bass mu sharpen. Vile na mchoka kama papi nyuma garden. No masi marapo wana hasi. No haki nakata kama gasi. No bati na madadi mangati. Natajia madini wezi kasi. Na pasi ya makini wezi kati. Na bako akili kama B.I.G. na pato na akili na magaidi. Beat na imada na isusi ya chill. Chick kwa vichaka kwa susi ya kill. Unaichapo na idaka kama Idi Amin. Bibi una feature bicha na kuding. Wicha na tisha unapata na nisi. Bicho kwa kicho unaoshisha ni mapills. Unalishwa na Maldiva tuwezi pata na kwa deal. Unapitwa kama jira na unapata na nasin. Unafungwa na Manila na unatupo uko di. Suezi wabuya na kujana kudunga. Msamani za Judas ya tutumiangi dumba. Mchazani waluya goshota fungu wa duka.
Then of a third of these ideas. Walking go janibisha mina ingia. Then of a god sitting with kwanjia. Kuna hoto na kumbuka kiwebia. Then of a board kapu kiss my dear. Mina fanya bashara maze joni kiwaibia. Asigara ans kwa creep kiingia. Vile na maliza vitu wazi sa idea. Vile vitu mi ufanya same. Vitu mi ufanya same. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya same. Zile vitu mi ufanya same. Mi uamba sana same. Wale mademu wanaweza vile mi wanawameza maze. Vitu mi ufanya same.